dajimsafi.com.
And the music.
Nilikuwa njia panda kiasi cha kufanya maamuzi kwa kuirusha coin, but mbaya sikuwa nayo. Nilipotoka high nkacha kutazama nayo kosa, nikaweka moyo wangu wote kwa nilio nayo. Wote lipo niacha nilitazama juu, nikiamini baba kwamba we pekee ndio unayenijua vizuri. Ukanikingia jua pale ambapo hata my family tree haikuweza nipatia kivuli. Nomba mkato kila siku umenipa bakery, umenieka juu ya adui robo century. Nini cha kunieka mbali nawe ikiwa vyote ninavyoviangaikia sitoingie navyo kwa cemetery? Ngumu kuimaliza siku kiwa ndani ya ngozi yangu, hawajui sio rahisi kwa nafasi hii. Mungu amenipatia baraka ambazo siwezi kuhesabu, kanitoa Misri, now niko free, free, free,
free. Father guided me, decided for me, I'm so far now. Many gave up, prayed his name, he gave me. I'm here standing up on his testimony. So let's say boom, boom, body, body, let's say boom, boom, body, body, say ooh, 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 ee, 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 body, body, ooh, 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 ee, 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 body, body, fire.